nishike mkono nitembe pamoja nawe. Peke yangu sitaweza, mimi ni kipofu, naomba nishike mkono nitembe na wewe, naomba nishike mkono nitembe na wewe. Mashimo na mabonde siya oni, nishike Yesu usiniache, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siya oni, nishike Yesu usiniache, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Shaka yanatoweka, hata simba angurume, mimi siogopi, naomba nishike mkono nitembe na wewe, naomba nishike mkono nitembe na shimo na mabonde siya oni, nishike Yesu usiniache, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Nishike Yesu usiniache, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siya oni, nishike Yesu usiniache, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siya oni, nishike Yesu usiniache, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono. Mashimo na mabonde siya oni, nishike Yesu usiniache, kini ochiria nitanguka, aha Yesu nishike mkono.